Kotahi Ahotahi Puta, and Shane Jones, the Hoki Whakamuri on a kōrero mo te Fisheries Amendment Bill. Te ahone ko Troi Tōremi kē tērā ika. Nōna, nā runga i te tikaha o te, nā tangata ki ngā hapori kato, nō reira he wini anō tērā mō tātou te tangata. Ke kite anō tētai mō te conservation land, takune mui he he Thomas Pōtaka te hokonāti tērā, nō reira kaha Chloe's rulebook, nā wako Marama Davidson, te wiruati ki a, kia whakamā ia.